Jizzymedunda.com.
DJ Bombo.
Oh my.
Skia,
skia na maboya na ndokisa kwenye mic na zamia mbaya. Sina wema kwenye wovu na kamia sana. Nyinyi Yanga mimi Simba damu kwenye timu yenu. Taja watu tatu wa kumkaribia chama. Skills za kushoot na kuaim. Rappers mandondo ni mashoes kwenye game. Piga kwenye kichwa bado napumua. Ndipo nakumbuka nilichofanya toto juice kwenye fame. IQ buku na washa upupu. Wanachana mapupu mapupu kama supu. Nazi zimeleta chukuchuku. Kama nimewashika watu bega na vosepa na mambupu. Poverty wongo. Killing them 6 feet deep. Kama nimeshirikiana na kasongo. Sasa wajipanga kivengine mana rapper kama mimi. Laba mtengeneze mwingine wa udongo. Michongo na karibia fiongo. Nash kwenye nyumba ya viona bado narushia madongo. Heavy mpaka na opa vibiongo. Muindi mikeka tunampuna soki bongo soki mombo. Busy body mama ndo mrax. Mahato mrax. On your knees him a dick suck. Step in the booth I attacking these tracks. F words all I speak facts. Been a flows 1-6 packs. Me a fear who? Me a don't fear these punks. I've been throwing shit it stinks. Bitch deja vu. Nice kamo shay skia give us. Niko puya ka puya ka. Napiga misela wana puya. Yanga puyanga, wele town guess me na pula gun pula gun. Kivuka mipaka na wa praka 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 praka. Niko kuwaka kuwaka. Mitungi kichwani niko buyaka buyaka. Piga sana pini la kashumeka shumeka. Piga nyama chini na wa praka 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 praka. I been chasing paper kama Mac 2. A tanki sepa I'll be back soon. Ghetto zinapikwa rap tunes. Wamezishe katu network na wanazita rap fools. Fast niko duki na kigongo. Wana na kusema ukishe geuza kichogo. Na hivyo viji project vienu vya mchongo. Na dedicate kwenu verses zote za matus. Kutoka kwa shim dogo. Stop playing with me. Stop. Wee. Jizzymedunda.com.